aanu ku bilownay ee guddiga doorashooyinka Jubbaland oo maalmahan waday diiwaangelinta ergooyinka iyo weliba musharaxiinta u tartamaya lix kursi oo doorashadooda la qabanayo toddobaadka nagu soo foole ayaa soo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta, waxaanay sheegeen in doorashada wareegga labaad ay bilaabayaan. sidaa uu faahfaahinta warkan noogu soo diray wariyaheenna magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
guddiga doorashooyinka ayaa diiwaangeliyey ergo gaaraysa 606 ergo iyo odayaasha dhaqanka ee ergooyinkaasi soo xulaya. cabdinuur cali aadan oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa mid ka mid a kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya ee deegaan doorashadiisu ay tahay Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in uu guddoomiyey shahaadada ka mid noqoshada musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya.
runtii waxaa maanta sharaf noo ah in aan ka mid noqday shahaadadii aan qaatay musharaxnimo ee aan isleeyahay guddiga maxay ahayd doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland si qiimo badan oo hufan oo runtii aqoona ku dheehan tahay inay nala shaqeeyeen.
goobta diiwaangelinta waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf, kaasi oo u kurgelayay sida u socoto diiwaangelinta musharaxiinta iyo ergooyin kala duwan ee dooranaya kuraasta baarlamanka aqalka hoose. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal uga warbixiyey sida u socoto diyaargarowga arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta musharaxiinta.
annagu waxaan hadda sii daynay oo jadwal u samaynay guddoomiye, saan kuu sheegnay, 9 kursi inaan soo saarno, 6 aan qabanno axadda insha allahu 22-ka, 3 aan qabanno arbacada haddii ilaahay idmo.
Muuse Geele Yuusuf, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo dhankiisa saxaafadda la hadlay, ayaa bogaadiyey qaabkay u shaqeynayaan guddiga doorashooyinka ee Jubbaland.
aad baan u bogaadinayaa qaabka maaragtay shaqadu u socoto boqolkiiba boqol. shaqadan hadda ka socota xafiiska guddoonka doorashada SEC waa shaqo loo baahnaa inay hore u qabsoonto. hadday sidaas u qabsoomi lahayd guud ahaan isteefyada Soomaaliya doorashadu ka socoto, waxay noqon lahayd doorasho muddo yar ku soo gabagabowda.
axadda fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in la qabto doorashada 6 kursi oo la diiwaangeliyey ergooyinkooda iyo musharaxiinta. horey Kismaayo waxaa loogu doortay 6 kursi, iyadoona Jubbaland guud ahaan la doonayo in lagu doorto 43 mudane oo ka mid noqonaya baarlamanka aqalka hoose ee Soomaaliya. aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.